And the only pitch you want your pa. Machoga zake wanamjua yanadanga kila ba.
Ati, a smart voice hapa eh.
Aya tende segua. Ah, segua. Ah, oh yawe, mbona so kitoto,
udada mbona mapepe.
Uwe nipe nikupe, nyama kwa nyama. Pia serenge, embeni savana.
Uwe nipe nikupe, nyama kwa nyama.
Yamani, namjua.
Namjua mama.
Namjua.
Namjua.
Watoto wa chamanzi, watoto wa mbali, watoto wa kisewe.
Wapi kila. Sim sound ugu yangu mageji. Wapi kwenzo badi. Anikiwa up soundi. Anikuwa na panchi midundo.
Usimshike huyo dada anatokea umeme. Mama, usimshike huyo dada anatokea umeme. Mame, usimshike huyo dada anatokea umeme. Papa,
Banchi.